The way she dancing, anafanya nijisikie right. Kweli ananipa mizuka, huyu dada she can't nobody. The way she whining, anafanya nijisikie right. Kweli ananipa mizuka, huyu dada she can't nobody. She's so fine, girl. She make me wanna dancey, dancey, dancey. She's so fine, girl. She make me wanna dancey, dancey. Nisi ya kicheza na nichanganya. She rock my world. Nisi ya kicheza na nichanganya. The way she dancing, anafanya watu wanadata. Wanatamani kucheza naye. But I hush she can't nobody. The way she whining, anafanya watu wanadata. Wanatamani kucheza naye. Nisi ya kicheza na nichanganya. She rock my world. Nisi ya kicheza na nichanganya. She dancing, dancing, girl. She really rock my world. My world, my world. And when she dancing, dancing, girl. She really rock my world. My world, my world. And when she dancing, kicheza na nichanganya. She rock my world. Nisi ya kicheza na nichanganya. She's so fine, girl. She make me wanna dance, dance, dance. She's so fine, girl. She make me wanna dance, dance, dance. She rock my world. Nisi ya kicheza na nichanganya. She rock my world. Nisi ya kicheza na nichanganya. Thank you.